amaneni aha twinya bonku tibu maleni hamto na ngundi bepara
Yes, boss, again.